Ndị ọdịnaanị, anyị ekene unu. Ụmụ ibe, ndị ọdịnaanị ekene unu. Ndị Igbo, nwanne unu nwoke ekene unu. Anyị nwawo ndị ọdịnaanị. Anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị ndozi ọdịnaanị. Ndị ndozi ọdịnaanị. Anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị nwawo ndị na-atụ alo. Na-atụ alo. Ka anyị wee tụpụta ka anyị Igbo ga-esi adị mma. Ụmụ ibe, anyị ka anyị kene unu taa. Tupu anyị ekwube, anyị ga-ekene godi enu, kene anị, kene ikwu, kene ibe, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Ụmụ ibe, ọkwa astronomi, nwa bekee si astronomi. Astronomy will the study of the celestial body, kwa eziokwu. Gịnị bụ igwe n'Igbo? Gịnị bụ igwe? Ụmụ ibe, gịnị bụ igwe? I want to know. Unu si elu igwe. Elu igwe, the celestial body. Ọ bụ ya bụ the study of the celestial body. Igwe bụ gịnị n'Igbo? Igwe. As unu egezi na agwara m unu, this language of nwa bekee Turkish. Astronomy, go to definition of astronomy. Ghana definition of astronomy. All the study of the celestial body. Gịnị bụ igwe? Ndị Igbo si elu igwe. Mana because of pronunciation, I change way to any igwe. Igwe, no. Ọ bụ igwe, elu igwe, the celestial body. Because ọ bụ na ya study his celestial body, you can never know what is there. Gịnị bụ kpakpando n'Igbo? Nwa bekee sị na ihe ọbụla nọ n'elu bụ star. Everything up is star. Gịnị bụ kpakpando? Gịnị bụ kpakpando? Gịnị bụ anwụ? Gịnị bụ anyanwụ? Gịnị bụ ọnwa? Before nwa bekee amara na enwe ihe dị n'elu, anyị amarago. Before nwa bekee amara about electromagnetism, anyị amago na anwụ nọ ebe ahụ. Before nwa bekee amara ihe bụ na ọnwa bụ cycling, na ọnwa bụ cycle of anyị. Na ọ bụ the cycle of anyị, the count, ka anwụ, ka wasi account na ọ from anwụ. Because without ọnwụ, there will be no life. Before nwa bekee amara this thing, nna nna ha amarago ya. Ihe ọ bụ na Igbo kpọrọ afa, ị chọrọ ịma ihe na-eme na be unu, were afa vileji unu na-aza, were ya mara ọkwa mgbe nke ndị ụka, nke ụmụchukwu na onye chukwu chukwu asị gị mba. Ancient name of your village, you know, o representiri ihe ọ bụ o representiri ya. Tata, ihe m ga-agwa unu bụ na ọ bụ na unu amarọ the science of your creation, ya nna nna gị ha, ị nweghị ike ịrụnwu mechin, ị nweghị ike ịrụnwu moto. Ị gaghị eme nwunye. Bikos gịnị bụ ignition? Ignition, ignition, ignition. Gịnị bụ ignition? Ịgbanye moto. As long as na moto ahụ dị on, the ignition must be on. Ịgbanyụọ ignition ahụ ọnyụọ, moto ahụ anyụọ. Ịgbanyụọ the ignition moto off, life and direct. So ụmụ ibe, unless ma ị ma destiny, ma ihe nna nna gị, ịma Igbo, ya bụ na ịrụ moto rụọ plen. Nwa bekee ma ya, nwa bekee knows it. All this thing for nwa bekee is common science because you are because na ngwa onwe gị awugo a victim of this fake education. Ị na-afụzi all those things. Enwere Chukwu is not onwere ihe ọ bụ. Chi is yes, there is chi, but Chukwu no. Ọwụ na ga enwe Chukwu enwe kwesịrị ịwụ mmadụ. If you can have anything like Chukwu, you supposed to be human being. Iwete matches, iwete packet matches. Ịkpa ya ọkụ enwuru. Ọ bụ ọkụ ahụ bụ ignition, ignite the chi. Ignition that ignite chi, then moto emuvuzie. Ọ bụ ngwa bụzi diver. Ọ bụ ngwa bụzi the fire. Ka ebe direction of the fire na-eje. Ọ bụ ngwa bụzi driver of that moto. A na-ekwu okwu ye. Ngwa bụ the driver of the moto. Agwụ wee batazi ebe nke agwụ batara. Therapy to correct. Ebe di moto ga-aga, ebe di moto ga-esi aga. Ndị Igbo, ọkwa gbara ihe nna agwa unu bụ life and direct. Ọ bụ na unu amarọ dị sayensị, you can never do anything. And anyị enweghị ike imega alaw ka itekie n' lidership n'Igbo land. Ngwa nke bụ eziokwu, any religious person cannot take any position in Igbo land. life and direct bicos ọ bụ na uche onye a na-arụ ọrụ the person should know. Bicos anyị igbo adịrị mmanwụ distin ka na-agwa ụnụ na-agwa ụnụ ihe mere anyị igbo adịghị mụ na na-ekwugheri na akọ nonsens. This is the problem. Pepl na-anaghị eche uche ka unu tinyere n'isi oche. Ndị na-anaghị eche uche ka unu tinyere n'isi oche, that is why you have problem. Onye na-ama ihe buchi ọmahanachi wu friction no ignition ọmahanachi wu life os gbanyụrụ the ignition the key of a moto the life of and that is moto mmadụ anwụọla. Ịgbanyụọ the ignition moto batrị moto anyụọ ọkụ, onye na-amarọ this thing can never lead anybody to anywhere. Who don't know this science can never lead anybody to anywhere. Ndị igbo ma ihe a na-akọ no nna nna gị this thing dị n'ọdịnala igbo. Una were adịghị ukwu n'ime diawos chi di nna nna gị hapụrụ gị chi si gị na chi wu the life force na ọ bụ ngwa nọ in control of this life force na mmụọ bụ agwa agwụ agwụ na mmụọ bụ agwa na ụwa adịghị agwụ agwụ. Akpagharị ọngwa the driver of the ego atụ na chukwu nọ n'elu igwe ọ na-eme nke nwa na-eme nke nwa nonsense rubbish. So believe in a God or believe in a God. Since you don't believe, then so what? Go on, what about you that believe? What happened? Yeah, religion is a culture. You can never debate any political discussion without having an ideology. You can never do it. Nowhere in the world. Nowhere in the world. That's why you can stay in Facebook and talk rubbish, stay in WhatsApp and talk rubbish without a meaningful something. You can never come out of a meaningful thing. Because only when you hope when you're not onye nwere ihe obụ enwere ihe ọ na-akwafu ọsọ gị si taa discos aba politis politis 100 million years is based on nothing. Baseless. Baseless discussion bicos politics is guided by ideology. Ndị isi ha na-arụ ọrụ they create to conquer bicos mmụọ is an interaction. You must know the process of life everything as in everything work. You must know them to create an ideology to conquer this fear. Fear na-eme exist. How do you conquer fear? How do you conquer fear? Through the culture you create. How do you progress? Through the culture you create. So ihe ọbụla you create, either he makes up or he breaks up. Either make you slave or make you eze. But ọ bụ ngụnwa, you created the slave and you created the king based on your culture and tradition. Political process is a culture, is an ideology. If you don't have the culture, you don't understand it, then you will imagine like. If we want to develop, I ordinarily develop the mind of the people, we should create a system of moral behavior. Must you call it religion? Must we call it religion? Religion of Igbo? No. So I nwere a moral behavior program. Nwere ike ime ndị mmadụ ka isi dị ha mma. He dey know who the higher self, who the lower self, and everything based on Igbo cosmology. Nna nna anyị nwere cosmology called ordinary. The interpretation, the philosophy of life, the interpretation. Nna nna anyị nwere ihe na-akpọ astronomy, which is elu igwe. Ndị ụka atọ nọ eto elu igwe because they want to worship on sky god. Because they want to worship sky god, they call it elu igwe. Werezie ukwu adịa na chi. Who is fooling who? Kedu onye a na-akpọ chi ukwu ahụ? Jesus Christ. Because you are doing this unknowingly. That is why I have a secret. I'm giving you the secret of lie. You are doing this unknowingly. Ọ bụrụ about do you want to worship or you don't want to worship? No. Emere gị pọpị. You have been deceived. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ about who don't want to worship God? Onye na-achọ ife Chukwu? Who? Who in this life don't want to acknowledge God? Who is that? O nwere onye ọ bụ? But ihe na-agwa gị bụna this people just deceive you and give you to devil sị gị na ha na-enye gị Chukwu. Take gị kpere ekpere every day, pray what? Nna nna gị do incantation, invocation, because they know this force that ignite by chi in them, they are in control of these forces because this force is a behavior. It's a behavior. So create a way to control this behavior. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. If you lack this sense intelligent in Nagbagi now, you cannot create a behavior, then you have a chaos in your land. O ebe a ka ndị oshizi, ndị ama, ndị ntọrọ mmadụ, ndị ọgwụ, ihe niile, they lack this proper. Because nwanne enweghịkwa onye ọbụla ga-aba n'Igbo with the present ideology of Igbo. O nwere nobody, onye ọbụla gụrụ akwụkwọ, gasị akwụkwọ, fụ ihe ụna aghọ ka na ike esi n'ime ọ gaghị alike ya. That's why majority of ndị igbo achọghị dịka ụnụ nwere onwe ụnụ, bicos inside them they are slave. They don't even trust themselves. They believe na igbo nwere ike ibi together. Ana m agwa ụnụ nke bụ eziokwu, the majority of ndị igbo believe na igbo enweghị ike ibinwu together, bicos there is no ordinary. Had it been ordinary dị at the first place, that thing agaghị adị ha n'ime. That thing dị ha n'ime bicos nature abhors a vacuum. That thing created, automatically created, because there is vacuum and something else occupy the space. Something else occupy the space. But ndị be anya marọ, ịma a na-ekwu ọdịnala, ndị mmadụ anaghị aghọta chadịtara ọfụma. Onye ka m ji ele esi this thing down, na-akọwa ya otu a ka ndị mmadụ ghọta. Bikos ọ bụrụ na ị ghọtara ya, nwanne nwere ebe ị na-eje. Before you discuss a political discussion n'ụwa, you must have base of that political ideology. Oge nwere base, number one. That's why ikwuchakwari ilandikwa na west, ibụrụ onye west. So ịnọ mgbe ekpere ikpe, ịnọ mgbe enyere ozu, you can never practice western philosophy, never, because ha mere to favor them. They did it for themselves, for with their own ordinary, for their own interest of their children and their unborn children, not for you. So onwere ihe ị chọrọ ime, mee your own. So ọdịnala nna gị debere gị ọdịnala, debere gị chi, debere gị ihe niile, gwa gị na chi bụ ignition to ikpe amachisi onwuru ọkụ. If you don't control this fire, fire will burn you. Ọkụ ga-agba gị. Life is a fire. Ọ bụrụ na control the fire, you will burn away. Ime smoke, smoke away. Bicos Igbo land, there is no ideology that guides Igbo land. So ihe na-eme na Igbo land adịrọ scientifically is not surprise. O nwere ike ịdị ndị ụka surprise, ma ọ bụ dị data ụka ha na-eje with the consequence. But iblemkwa ha na ụka ha na-eje, iblemkwa na bicos na there is nothing on the ground. So the mind must look for somewhere. The mind must look for where are to attach the mind. Because this is that one you are going na anya, anya o magnet, oburo eye. Anya is magnet, oburo eye. So the mind must drive somewhere. Igbo na nana, Bobo Hauru, Igbo is going away because there is no ideology to sustain the Igbo. Una na tokwa ya akaba. Obu na enwe ideology to sustain something, that thing will go away. Pompampe. Oba sentiment or emotion. Ọ bụrụ na ị nwere any ideology to sustain, ọ bụrụ na ị nwere moto ịgba ihe fuel, fuel ahụ bụ moto ahụ anyụ ọkụ. Ọ bụrụ na fuel adịghị na moto, moto gwụ ọnyụ ọkụ, o nweghị automatic. There is no automatic way of life. There is none. Ana ọ bụrụ na ndị Igbo nwere afa, and the afa ahụ bụ ihe ọ pụtara. Asụsụ ọ bụrụ na Igbo na-asụ asụ nwere ihe ọ pụtara. Chi pụtara ihe a na-agwa ụnụ, nothing more, nothing else. There is no man somewhere. Is energy, ike. E nwere ike nke ụfọs, nwee ike nke eneji, ha bụrụ ofu. Mana maka Igbo nwere Igbo na-asụ n'onu n'onu. Ọ wụ ịbatazie ndị njọkọ akọwara gị ha na-akọ. Njọkọ yunivesiti, ọ hawa kreti a kosmọlọji, hawa kreti astronọmi. Ọ ịbata ebe ha kọwaziere gị na ike nke a bụ nke a ka ọ na-arụ, ike nke a bụ nke a ka ọ na-arụ, nke a bụ nke a ka ọ na-arụ, nke a bụ i werezie imezie praktis. Ị rụbazie moto, rụbazie mechin, rụbazie forklift. Forklift e ji ebu n'ihe enu. Unu amana ọnyụ ị na-anyụ nsị, ịnyụ nsị ka e ji wee rụọ forklift. Unu amana ọ dị same thing iji anyụ nsị ka e ji wee rụọ forklift. Na ọ bụrụ na mmadụ anaghị anyụ nsị, na enweghị ike ịrụ forklift n'ụwa. Ọ bụrụ na mmadụ anaghị anyụ nsị, there will be nothing like forklift na-ebugo ihe enu. Unu ama, unu amara. Ọ bụ if you don't study, even na study man as you want to go to heaven. Man na-enwere ebe ị na-eje. If you study man, you want to see God, be child of God, do this, you cannot produce anything. Ọ dị gị surprise na enwe ihe na-arụpụta? Are you surprised na enwe ihe ị na-arụpụta n'ụwa? It's not surprise, because ebe ị na-eje, o were wrong place. You are going to wrong direction. Because everything about you, chukwu. This is your chukwu, okpuru isi. Ka ntị ochirie, ọ maha your condition. Ka ị wee fụrụ nwanne. That day you see. That na ime mis na ọ bụghị eziokwu, imere mistake. This your chukwu ị na-akpọ ụtụtụ, sis na-akụ, ịkpọte ndị mmadụ na-ekpere, bịa na ka ikpe ekpere, 12 na-akụ, the whole chop emechie, a na-ekpe ekpere. 7 na-akụ ndị broklozari a na-eje, 9 na-akụ ndị ekpere a na-ekpe. Every blessed day, every blessed day, living on hope, living on hope, living on hope. Living on hope. Nke ahụ aga, ụmụ ya ka na-elive go na hope. Ha ga-ebigide na hope, ma ụmụaka anwụọ, ụmụ ọ mụrụ anwụ na-ebigo na hope. Ọ bụrụ about believing God or not believing God. The problem that you don't understand. That is because you na-eme that thing in obi ọcha. You na-eme with good faith. But you have been bamboozled. Egwuregwu wayo. Emere gị pọpị. Emere gị pọpị. That is it. Simple as ABCD. Mana nke ọdịnala na-egbuwara ụlọ ahịa. Onye ọbụla ga-amaki ya anywhere. Ọ bụrụ na ọdịnala ya akwụdoro. Maka ndị Igbo na-alike imebi ihe a. Ọ bụrụ na ọdịnala ya akwụdoro, nwere ihe unu ga-eme. Politically, you are nowhere to be found because politics is based on ideology. You know what? Apart from ordinary, do you have one? Can you present to me? Can you show me? If you remove culture, there will be no politics. Because culture will be moved by the people, by the people, for the people. That is culture. Culture is the movement of the people. For the people and people, not politics. Not politics. So how are you politics? We are ordinary. How? With, based on what ideology? What? Which one? How can you mobilize people? Can you say mobilize people? It, what? How can you move? What are you going to tell them? Okay, after the vote, you see after the vote and what will happen? How do you keep people within that culture in America educated that you want to do this, you will do this, you will build the road, you will build the bridge? After the election, what happened? They come and lie to you, then go. After the election, everything stands still. If we are. So if there will be development, is the culture. If there will be anything at all of the culture, anything at all nwere ike ime na ụwa ọ bụ culture. O nweghị ihe ọzọ, nothing more, nothing less. So ọ bụrụ na ị nwere that culture, nwanne hapụ akụkọ. Criminals will come and take you away. And you go, because o nwere system m chọrọ ka m tiwara ndị be anya ihe today, let them know. Ọkwa ịfọrọ gị nwetụ ị nọ na. In Australia, n'Australia, e nwere ndị a na-akpọ aboriginal. Nwa bekee si n'ebe a nụwa n'Europe garuo n'Australia. Create a law. Iwu dị n'Australia. Ịma ihe ha mere. Ha ewere iwu aha mee ihe a na-akpọ law enforcement agencies. Nke nwa na onwe gị bụzi onye Australia a na-akpọ ka ha na-akpọ ha aborigin. That law of Australia aha ejidego gị nwa. Ma ị chọrọ ma ị chọrọ. As long as ha create ya na-akpọ law enforcement agency. Nwanne, lụọ ahụ bindịrị gị. Ma ị chọrọ ma ị chọrọ. That is the game. Maka na ndị ọwụ na ndị aboriginal ahụ nwere culture, they will use their political power. Aboriginal of Australia enwere that same idea. Ha ama ha na enwere ihe a na-akpọ culture. Ọ bụrụ na ha ama, ha gbara ka ụkpaka, otu anyị si gbaa ka ụkpaka. Ọ bụrụ na ha ama, nwa bekee agaghị adị mmadụ ise. Were anyị ha. Ọ na-emela the whole place ndị Igbo ndị ojii nọ n'ụwa niile. Everywhere ndị ojii nọ n'ụwa niile ka ndị na-achị that place. Ebe ọ bụla ndị ojii nọ, because unu amaghị ihe problem ndị ojii. Oh, I don't want to participate. That's why you're suffering. Ihe iji ata ofu bụ na is my land. I cannot participate. It's my land. Nobody asks you to participate. Create something. Create an ideology to protect your land. Human ideology. Your people will go and follow them. Ndị bunu, your brothers and sisters will go and follow them. In every which way. Ina egbu ọkụkọ na-achụ aja. Your brothers follow them to ndị ụka. Ina akọkwa nonsense. Ha esoro ha na politics. Because if you don't create one, your people will leave you. They will abandon you. Simple as ABCD. So ụmụ ibe, ihe a na-akọwara ụnụ bụ ka ụnụ mara the importance of ordinary. And the ordinary nke anyị na-emekwa akwụkwọ ha nke ka ntụ na ịta ọjị na ịchụ aja mba ọwụ an ideology. Cultural heritage, ordinary cultural heritage. Na Christmas, December period from 24 to 31st, the feast na ana Igbo, the feast. Anyị ga-build ihe a na-akpọ pyramid igwebike. Anyị ga-eme symbolizes igwebike physically. ọwụzi ịrị ọnụ, ọ dị fisikal, a na-afụ ya anya. Ọrụ feast n'ala Igbo, festival n'ala Igbo, ọ dịgo ka a ga-esi wee mee ya adịgo. Afọ na-abịa abịa ga-ebido n'ala Igbo. So you remove, if you remove culture from any people, nothing, enweghị ihe na-eme ya. Iwepụ culture from any people, everything dies off. Kee ihe na-eme ndị Igbo taa. Ịma nna egwu anụ m enye ụna anụ m atụrụ ụna aka. Ke ihe na-eme ndị Igbo, ndị Igbo ifere na-eme ha eso Igbo. Igbo movie today, kedu ihe a na-eme ebe ahụ? Ndị ọgwụ ego, ndị ama, ndị na-eme nka, ndị na-eme nka. O nweghị ihe a na-eme to motivate you ka ị dị na ime Igbo culture. No, everything about Igbo Nollywood movie will just to make you, oh, because all the sponsors, ndị na-sponsor ya were ndị na-afrog n'anya. Mana ụna amarọ. Actor, 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 actor nka. Unu na-ene actor nka ahụ anya. Like ya maka nwa bekee ma the importance of movie. That is your favorite actor. Kedu ihe ọ na-act na movie? That is your favorite actor. Kedu ihe ọ na-act na your omenani na-ekuchi nwunye mmadụ. Omenani na-ekuchi nwunye mmadụ. Arụ ka ha na-eme. Ha na anara bụrụ ha. So ihe na-akpọ gị bụ na ndị Igbo na-ere nne ha maka ego. Ndị Igbo na-ekuchi nwunye onye nwụrụ anwụ. So all these things ga-eme gị ihete Igbo more and more. So but onye ahụ your favorite actor, you want to be like the person, ihe ị ga-emezi wụ ọ bụrụ na afa gị bụ njọkụ, ichenjieto Ben Johnson, because you don't have, ị chọghị inwe anything to do with this nonsense. Andy Okeke, Andy kọwararọ m ife ọfụma. You see, ndị Igbo na-agwa ọgwụ ego, ọ ihe the movie na-agwa gị na ọ ga-eji nwunye egwere ọgwụ ego. Andy gwa o ji nwunye egwere ọgwụ ego. So ụmụ Igbe, fim ọ bụrụ na a na-eme nwere ihe ọpụta. Movie anyị ga na-emezi na ahụ ka nna nna anyị si wee discover science, discover anwụ, discover anyanwụ, discover ọnwa, discover kpakpando, discover eluigwe, discover chi, mara ihe chi bụ na movie, na cartoon, na comics. Ọ ihe anyị nọ vibrant culture. A na-ekwu Igwe bụ ike, ị na-afụ ya anya. Anyị ewere mmadụ rụọ piramid, ọwụrụ feast festival, irueda plate ifu ka eji mmadụ rụọ piramid, ichere ọwa ụmụ ahụhụ irue ebe ahụ ọwụrụ mmadụ isi ọwụ mmadụ ka eji were rụọ piramid ya. Onye ka a na-akpọ culture, create an ideology, make them practical. Create an ideology, make them practical. Igwe bụ ike, ndị ọdịnala na-emego ya piramid. Igwe bụ ike bụ piramid. Anyị ga-eji human being build human piramid. Human being pyramid. Oh, symbol ndị ọdịnala. Symbol of ordinary wu human pyramid. Iji mmadụ rụọ pyramid. Igwe bụ ike, ọya wụ symbol ndị Igbo. And ọya ka iji eje. Ogu na ọfọ, anyị ga-eji ọhụrụ culture. Ọ pụta apụta practically, ọ bụghị nke a na-akpara ọfụ n'aka. No. Ọhụrụ festival. Ite mmanya ga-awụ festival. O nwere egwu a na-akpọ idibo nkwa. Idibo nkwa, ndị a na-egbu nnukwu ịgba. Ọ ya bụ bongo. Ọwụ ịgba ahụ efuru, ndị nnukwu ịgba aghara akpụ bongo. Ọ Portuguese language, Portuguese name Igbo people bongo. Ọ bongo of Gabon, Oyibo ka ọ bụ. Ihe o ji aza bongo bụ na the Portuguese name e na-emuru your ancestors. Ọ ya bụ bongo. So we must reinstitute this thing back. This ịgba, ịgba bụ egwu. Ọ ya ka a na-akpọ suru gede. Maka ịgba ndị amaala, onye ọbụla ma ihe bụ amaala. Amaala n'ime abalị ọkụ otu efu a na-akụwa ịgba ahụ. Onye ka e ji akpụkụ ndị mmụọ. Ihe nna nna anyị ha mere eme ụmụ Igbe. Ọ bụrụ na anyị ma ya, ọ bụrụ na anyị ma ya, anyị nwere ike that is ebe anyị nọta ya gaghị anọ ya. Ebe anyị nọta ya gaghị anọ ya. Anyị nwere ebe chukwu. Ọ bụrụ na o tinye chukwu. Nna nwa nna anyị tinye chukwu nsị nsị ụwụ n'afọ ụlọ, ọ bụghị eziokwu. Ọ bụghị aba otu itinye chukwu, ọ bụrụ na chukwu dị anyị kara itinye. Ọ bụrụ na ọ dị anyị etinye. O nweghị onye si na-enweghị pawa. There is power, mana ọ bụrụ Chukwu ka a na-akpọ ya. That is it. And that power ahụ nke nwanọ in control of the power. So ihe ordinary system of ordinary system, the system bụ to make you know the secret and be in control of them. Ọ nọ karọrọ gị mma to know them and use them than to serve them and be a fool. Kedu nke ị laikiri? To know them and use them or to serve them to be a fool. What do you want? ihe ị chọrọ ka edesivuo gị tupu e fuul ọka ịbụrụ godlike you break creator. Ị na-arụ moto, na-arụ plen, na-arụ ụgbọ mmiri, rụzi ụzọ, rụọ ọkụ, rụọ mmiri, ụmụ gị abaa uru. Kedu ihe ị chọrọ? To serve God and be a poor man, or to be godlike and be creator? What you have to choose? Because ordinary want you to be a creator, ordinary want you to be the leading. Ka ndị ọzọ na-amụrụ from Africa, ordinary chọrọ ka ụmụ gị baa uru, ordinary chọrọ ka anyị dị mma, ọdịnala chọrọ ka ị na-enwe ezigbo mmiri, nwee ezigbo ụlọ ọgwụ, nwee ezigbo ụlọ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị chọghị nke a, na nke ị chọrọ bụ to go to church, pray forever, pray forever, pray forever, and nothing will change. Your land will be in chaos. Ndị ochie ga-ejụ, ndị ama ga-ajụ, ndị ọgwụ, ndị niile. Ọ bụrụ na nke a ka ị chụzuru, then you go. Mmadụ sọrọ anyị. Ọ bụrụ na ị chụzuru to serve and die crying, good and fine for you. Ihe anyị chọrọ bụ ọdịnala nke Igbo, nke onye nwa bekee ga-eme ọfụ, ọ dị jealous. A culture everybody know ụwa ga-afụ onengomi, bicos we have information they don't have. Igbo nwere information ha enwere, the information a ga-eme institute as a culture practically, living culture, living witness of the creator. We are the living witness of the creator. I bụ witness of the creator. Anyị na-eje. You want to serve who? What they gave to you? O nwere ihe dị ebe ahụ. You don't serve what? O nwere ihe na-serve? The brain na-deceive gị. The brain is deceiving you, because ihe a na-ekwu ụwa observable truth. Ihe a na-ekwu maka observable truth. The observable truth bụ na chi bụ the ignition, the friction that ignite the fire. The matches and the mkpo matches that ignite fire. Your body and the matches. That matches ahụ bụ the energy. Then the body with the sensor organs may ignite. Then chi ebidozie rụba ọrụ. Ịgbanyụkwa the moto. Go out with the motor, and they want the motor, the chi will stop working, and the chi will leave and go to another place. Nyawo no nya ha nwona. So motor the on now. Otu a motor the on now. Let us be the driver of this vehicle. We must be the driver of this vehicle. Or motor alone will buy. This motor will run into Osimiri. Onye ọbụla anwụọ. Draịva ṅụọ mmanya, ọnwa asidenti. Draịva lahụ ụla, ọnwa asidenti. Draịva amaghị anya moto, ọnwa asidenti. Nna, ka ọ dị na mmụọ, ka ọ dị n'ife. Ụmụ Ibe, ka ọ dị na mmụọ, ka ọ dị n'ife. Ka anyị jiri ihe na-eme n'ụwa mara ihe na-eme na mmụọ. Ọ ihe m na-agwa unu, nwere ihe ọzọ. Ọ bụrụ abazụ kọma wọchipụ hu, ọ nọ wọchipụ hu. No, the secret is ihe chi representịrị ka m na-agwa gị, na ọ dị gị n'aka. Ma ị gara iru, ma gara azụ, ọ dị gị n'aka. So bicos you don't know, ọdịnala ga-eme gị ka ị ghọta ha, ka ị ga-esi eyi uzu chi anụnwa wee rụọ moto, were chi the same chi anụnwa, bicos chi anụnwa bụ energy. Ị ghọta ọ fọs ka ọ bụ isie fọs chi wee fọs. So ọ bụ ngụnwa ga-eyi uzu chi aha, da fọs aha chi aha, were ewe rụpụta ụgbọ mmiri, rụpụta ihe ọ bụla ị chọrọ ịrụ arụ. Ị nwere ike iyi uzu this friction, this force, but force I need somebody to push. If there is no friction, there will be no force. So for there to be a friction, there must be force. For there to be a force, there must be friction. You got that? So ụmụ Ibe, ebe ọ bụ na chi a dị n'ime anyị, anyị nwabụzidị onye na-anya dị moto anya. Nna, ka anyị mụọ ka esi anya moto na let's learn how to drive. Ọ bụ na ya mara anya moto, anyị atụ onye amụ na moto egbuo nụ mmadụ. Ọ na-afụ na anyị amaghị anya moto, ọ na-egbuga anyị. You gaghị ekwu about politics without having an ideology. It's impossible. Ọ na-ekwu na-eme anyị n'anya. Can't you see? As onye Igbo nke akwuru je ebe, onye nke akwuru je ebe a, no statistics, no pragmatism, nothing, absolute nothing. Onye je na Facebook, onye na WhatsApp, odegide, super kpokpo Igbo, sugido kpokpo Igbo, onapa. Asụsụ oyibo, asụsụ Igbo, what I mean? Because you don't have an ideology, basics ideology, culture, cultivated way of life, implement them, traditionalize them, make them way of life, then iwerezie na-aga. Political ideology within the same place, religion ideology within the same place, developmental ideology within the same place. It's a conclave. Ọ ka ọ dị n'ụwa ka ọ dị na mmụọ, ụmụ Ibe. So ọdịnala abụrụ ihe a ga-agbara ọsọ. Rapụrụ ndị ọrụ anụ, ndị a nwe ihe eji ha eme, they will follow, because enwe ihe dị mma. Ha na-atọ anụ ọwụ ofu, ndị agụ anụ na-agụ. Ịma ha na-agụ dị n'Afrika, ịma ha na-agụ dị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ihe ndị ọrụ anụ bụ ha chọrọ ịta anụ, so hapụ ihe ha na-akụ. akụkọ nke bụ akụkọ ụnyaahụ dọ mma ndị ọsị na ọdịnala wụcha atụ igbu ọkụkọ na ọ bụrụ ọdịnala nwanne anụ na-agụ gị ịchọ anụ anyị gị anụ ịchọ anụ anyị nye gị anụ kedu mgbe ebe ka ị na-efu mmụọ sị gị nye ya anụ wia ka mbọsị ịfụrụ ndị mmụọ ndị mmụọ ndị ichie sị gị nye ha anụ wia kedu ebe ị fụrụ ndị ichie sị gị a chọrọ ịta anụ mozupụlọ na-eme ọkụkọ mozupụlọ na-eme ọkụkọ ụmụ ibe ọkwa mba so hapụrụ ndị agha maya na-agụ.
were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na olaobi.com maọbụ n'emume valentine o maọbụ n'ekeresimesi o ụbọchị ndị nne ụbọchị ndị nna maọbụgodi n'ụbọchị ncheta ọmụmụ olaobi.com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ịhụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. ọla ndị anyị nwere na olaobi.com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ nke bụ na onye ọbụla i nyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. e nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adịghị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. anyị mana ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ anyị mana ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike isite na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. kedu ihe ị ga-eme ugbu a? were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na olaobi.com.
tinye mmụọ ya ịda na ịgara nke ọnwụ ọyị gara nke ndụ ọdịnala bụ ndụ enyi ọdawanụ bụ ọnwụ so ọngụwa ga-eche ozu everywhere in the world anyị abịaudu onwe anyị this pyramid of igwebike a ga na-eme ya as festival anywhere in the world ordinary no they will host that festival once in a year that pyramid aha we must do them because all symbol ka is a symbol of unity all symbol of unity ka anyị kụziere ndị igbo how these things work ọ bụrụ na anaghị ekwu ya n'ọnụ you can never talk them you have to do them anaghị ekwute ya n'okwu ana igbo anaghị ekwute ya n'okwu n'ịdị mma ọnụnọ enweghị ihe ekwute okwuru maka aeroplane unless me begin to put the parts together unless me maka a ga-esi break the gravity how do you break the gravity to lift the airplane up ma maka ya ịgaha ihe ọsụkwa gị rụcha ịrụcha na agbanalị ọ gaghị fenelu unless me maka esi break the gravity ihe ọ sọrọ gị rụọ ịrụsịa ọ gbasịa ọkwụrụ na anị ọ gaghị efeni onye ka m ji ekwu ihe a m na-ekwu ma ọ bụrụ na ị maha those natural forces that natural forces ndị nna nna anyị ha kọwara na cosmology kọwaa ya na astronomy ị gaghị eme nwenetin n'ụwa bicos for you can see afọ gị worship ka ibelive every force for you worship force abụrụ for worship force for creation the movement of the body the movement ndụ ndụ you ngụwaji the tools of ndụ you are the manuscript ọ bụrụ about worship to venerate and honor those co-creator they are co-creator honor them because honor is normal onye honoruru ka a na-enye ọnọ so ọ bụrụ about worship the problem of ndị isi ojii with this nonsense worship looking for something to worship what for what ka the purpose ndị mmụọ enwere ego ego is only human being have ego mmụọ enwere ego ego is based on your sense emotion sense organ all sense organ ka ego dị na ya ọdịrọ na mmụọ a na-ekwu na worship god ka o mere gị gịnị worship o nyere gị okwu na aka na ekwe aka nyere ya anya mụ mmụọ imebi imi mmụọ mmụọ owns this thing this body is owned by mmụọ not you your eye na-edeceive gị your eye na-edeceive gị the more owns the body not you biko si nwere anya ọ dịghị ka ị na-afụ ụzọ Jesus Christ is my God. This is the darling, darling. This is the redeem of my heart. This is the darling, darling who? Kemgbe Jesus gwara enyi nwoke. Jesus was enyi gị nwoke. Husband. Jesus na m. Jesus na-emere m nka. Jesus na-emere m nka. If not Jesus, mmadụ nwụọ, asị Lord Jesus. Amụọ nwa, asị Lord Jesus. Ka ezi nke ọ na-eme eme. Amụọ nwa, asị Lord Jesus. Amụọ mmadụ nwụọ, asị Lord Jesus. Ka ezi nke ọ na-eme eme. Ọ Jizọs ọ na-enye nwa ka ọ na-ewere nwa kedu nke ọ na-eme eme asị na mmadụ nwụọ asị na ọkachukwu si wee chọọ amụọ nwa asị na ọkachukwu si wee chọọ ịdazi ogbenye nkọ asị na ọkachukwu si wee chọọ ịda ọgaranya asị na ọkachukwu wee chọọ ihe ọ naghị atachukwu ụta ndị egwu agụọna onye ata na-achị ụkwụ ụta ndị ụka si ata na chukwu ụta ọ sogodi gị ihe na-esiri gị ike nsogbu adịghị ajụ ara chukwu ajụjụ arakpara chukwu ụta a na-ata chukwu ụta mbanụ chukwu pafet man chukwu pafet man pafet ọ naghị eme misteki ọ macha ihe niile ọnọdụ abịara anị gị ị na-ayọzi biko onye gị anị gị ọ makwa so that means ọ ma onye nwanyere ha anị na the igif chukwu gefite m to you biko ọ bụra chukwu ma ihe niile that means onye nwamere iji ata ahụfụ kwa eziokwu biko cdi ọ na ọ ma ihe niile all them will be easy. So that means you don't have to worry because all your portion to suffer is your portion. Only because you can't believe that they are again. Oru na nke, oru na nke na nke na nke nke mere nke ara guru. Isi nke Chukwu macha ihe niile. Oru sie na nke ga ahọ ga ahia isi mba na Chukwu amari. Isi na Chukwu macha ihe niile. Na owu uche Chukwu ga eme. Nwanne uche Chukwu ga eme that means you don't worry. Kwụsịzi imelụ Biafra na bikọs uchechukwu na ọnwụ na ọ bụghị uchechukwu ha kọm ndị kristian na-ebugharị baịbụl ndị juwish na-ebugharị baịbụl na-ekwu na chukwu nke a ọ uchechukwu na-eme chukwu enyego gị ndị iro ka ihe na-akọzi ndị nke ọzọ ansị na ala chukwu nke ha nyere ha anị gị ha asị na ala nyere ha anị gị ka ihe na-akọzikwana ihe chukwu nke gị anaghị enye gị enitiri chukwu nke gị enye chukwu gị were anị gị nye ha Chukwu were anị gị nye ha maka ọ competition between two gods nke ọzọ ka dị nke ọzọ ike ịhụ na nke gị anaghị arụ ọrụ you see because ha dị pragmatic ha tiri their practice that is their religion ha tiri in practice were anị gị ha tiri na practice were anị gị mana nke nwana onwe gị ịnwere ọ dị culture ma afọzikwe nke ya practice ya practice enyekwuo gị enye ịkọrọ nonsense jewere ị nweghị ike ijebe ụka jepụta ihe ọbụla no asị na arịa ahụmahụm igbo kristian ị chọrọ ime ị na-eme ka ha na-akpọ ya ị na-eme ọdịnala mana ị na-ekwu maka pope ị mara ihe na-akọ ị na-ekwu maka ọdịnala igbo kọlchọ na-akpọ jizọs ị mara ihe na-akọ o doro m anya na ị mara ihe ị na-akọ ị na-ekwu maka jizọs na-ekwu igbo kọlchọ kedu ihe bụ kọlchọ for you gịnị bụ kọlchọ for you ị ga-agbasi ọ dịnigisi aka jizọs ịpụta isi m naizi m gee gị ntị ihe ahụ two different ideology created by two different people two different ideology how do you combine the two ka ka ị ga-esi eme how do you tell nna nna anyị na nwere na-akpọ jizọs kee ka na atịnị ga-esi enyere anyị aka n'ala igbo develop our land develop our mind to a standard how kedu ka ọ ga-esi eme ị mana a na-akụ dị stin ọ bụrụ na achọ ọ bụrụ na I don't hate church ọ bụrụ na m achọghị ije ụka ọ bụrụ na m achọghị ife chukwu ọ bụrụ na m achọghị ife ije judaism ọ bụrụ na m achọghị ije mosk the problem is they make no sense to me onye ọ bụ the problem ọ bụrụ maka ihe m chọrọ bụ ka ụmụ anyị dị smart dị clever na-arụpụta ihe na-ecreate something that is the problem and inside that laboratory science I found these things as meaningless and nonsense so ọ bụrụ na mgbasi nkịtị this thing take anyị gbachi nkịtị si na ụka we should stay leave them with the onwe onye metụrụ ha aka ọ bụ ndị ụka bụ ndị na-eje na-aga na vileji na-abụ ọnụ ihe na-ezi ozi ọma evri mọni na-akpọ ndị anya ihe ochiri ịsa ekenekwa m gị kene mmụọ na-emeli gị ife ekene m gị kene mmụọ na-emeli gị ife onye ọbụla si na ife igbo na-adị ya mma onye aha ka ife igbo ya adị na mma onye ọbụla si na ife igbo na-adị ya mma onye ahụ ka mmụọ igbo ga-anya onyere maka ị mmụọ igbo mmụọ mgbuo mmụọ mbụ nwanna ike ha eji mbụ tụnyere kịta. Mmadụ bụ mma ngwa bụ na manuskript so ike nọ gị n'ime na edisaidi. Ọ bụrụ na ike nọ anyị n'ime karịrị nke nọ ha n'ime, nwanne anyị ga-emeri. Mana ike nọ ha n'ime karịa nke nọ gị n'ime, ha ga-emeri gị. Ihe a na-akpụ ya bụ na kedu ka esi ekwu dị ekwu, onye karịrị mmadụ na ife karịrị ya na mmụọ. Onye karịrị mmadụ na ife karịrị na mmụọ. Isomitigo chọọchị, isomitigo, isomiti atụ chọọchị, ịbụgo divided mind bikos ware ịbụ onye ụjọ. Onye ọ bụla somitiri tụ chọọchị bụ onye ụjọ. So you have been defeated already. Ọ bụrụ about because I'm going to mad. Ọ bụrụ about akpọrọ m I don't up my mother. Mbanu. Akpọrọ m the religion asị. Ihe na-ewe m iwe bụ ndị a na-eche uche. The common human being who cannot reason. Nwanne, anyị na-ana n'iyi. Nsogbu bụ na anyị na-ana n'iyi. Nwụ ana na religious ukwu na akọsị ya na ha mmanụ. Jesus, Jesus, Jesus. Chukwudo onye asị ya 500 years of Jesus. Ka the achievement. 500 years of ụka, what is the achievement? Mgbe anyị pere mpe ihe nwere siemens na katolik. Go there today. More church, more disaster. More church, more disaster. More church, more disaster. Ekwuchabe ego ihe a na-ekwu. Ndị ọrụ anụ abịa. Ndị ọrụ anụ si na anyị gị nụsị. Nụcha nwaanyị na-agbe. Anyị nọrọ ha golden guinea. Nye ha tiri-tiri. Nye ha 200 tubes of yam. Nye ha ego eji anụ nwanyị. Nwanne, ọdịnala nwere usoro eji anụ nwanyị. Nwanyị bụ ndụ, bound to things. He needed incantation. Ọ bụrụ the ceremony and the this western ceremony and the anime contract. Contract will call cool. Ihe ọ pụtara. So you don't need contract ma eji anụ nwanyị. Ị need a certificate ọ bụrụ ihe ọzọ, ọ bụrụ maka contract. Mana a na-eme ya. Marriage certificate bụ contract. Ọ ihe a na-eme na nke nwa bekee. Ọ bụ mmadụ na-akwụkọrịta, ọ business ka a na-eme is business. Ihe ndị Igbo na-eme agbamndụ. Ọya ka a na-akpọ agbamnkwụ. Ịgba nkwụ abụrụ marriage. Ịgba nkwụ bụ agbamndụ bikos anyị na-afụ the inner side of it, ọ bụ house outer side. Mmadụ nwa anwụọ tu buri buri ya ceremony bụ akwamozu. Ndị Igbo anaghị eni ozu na yard. Go and do your own research. So so many things na-eme na ndị Igbo adọ m. E nwere ebe a na-eni ozu na-eni ozu. Ọya ka na-akpọ ini ozu. Sementiri ini ozu. Ini ozu abụrụ na yard. Ini ozu abụrụ na yard. Ndị Igbo na-eni ozu n'ụlọ. Ndị Igbo na-akpọ ozu n'ụlọ. Akwamozu gị kpara akwamozu. Ndị bịa ọzọkọ ozu ọṅụ ọgwụ afọ bịa buru ogbe afọ oghe ọbịa bịa ori egwu ogwu ọṅụ ọgwụ ogwu buru nke m buru naba ebe a na-abịara ibe akwa ụlọ akwa ị na-abịazi ogbe afọ gị oghe ị bịara egwu ogwu. Ọya ka a na-ekwu ụmụ ibe ọdịnala bụ ndụ. Ọdịnala abịụdụrụ ya based on cultural heritage of our ancestors. Kọlchuru ọgwụkwa ndị ọrụ anụ. Ọrụ anụ bịara abịa ka ụka. Ọrụ anụ ga-ana ana. Ọrụ anụ bụ Abrahamic religion. Ndị ọrụ anụ bụ Abrahamic religion. Chalenji onye ọbụla na-eme ọrụ anụ esi ya na ihe ọwụ Domingo Waski. Domingo Waski ụwa hohoho ka ebe ha nọ. Domingo Waski ụwa hohoho ka ebe ọ nọ. Sọsi ihe nwere ike ime to deceive the illusion of the eye. Mgbe ndị gboo ndị dibịa mgbọrọgwụ dibịa ọyị ha bụ kịta na ma Domingo Waski ya pụtazi sị na ya wụ dibịa ị ka na-eme ọkụ ọ ga-aka ozugbo okwute a na-agasịsị ị na-agba akpị ịgba akpị ịgba ugegbe ịgba selotepụ. Kedu ihe ugegbe na selotepụ na-eme n'ahụ gị? Kedu ihe akpị na idide na-eme n'ahụ gị? Ka e were jide gị otu a ndị chọọchị si eme ị gaa na chọọchị pastọ ama aka otu a ndị mmadụ adasị ya onye si ahụ adịghị ọga na nke dibịa dibịa nye m ọgwụga nsị papụ na-agbọpụta tepụ na-agbọpụta udide na-agbọ ka ihe wụ ya. Give nye m ọgwụ ka nsi ebe abụọ nye m ọgwụ ka nsi ebe abụọ abịara m ka ị gwọ m ọya ọ gwọchaa gị ihe niile na ọya sị gị na emere gị ọgwụ eme gị nka mega sigo dị ama nye gị ọgwụ ka ihe na-eme gị na ọ gara enye gị d ọgwụ ọya agwa gị na emere gị ọgwụ give me the ọgwụ nye m ka m gwọ dịtịn na ị gaghị agwọ ya gwa ka ịrọ nrọ ebe ị na-ara nwaanyị na nrọ asị na hosband gị nọ na mmiri ji gị ọnwụ na emeghe hosbandị nke anyị divọs hosbandị nke ha anụ n'ife iburukwa ego bunyekwa ha egbu ọkụkọ di nwa na-efụkwa ha di nwa na-efụhụ oke bi n'ụlọ gwara oke dị n'ama na azụrụ na ngịga ma ndị ama ndị ụka ha buru jeba ya chọzi ha na ndị ụka ha soro ndị ụka bikos ihe abrahamic religion ọ babilonians babilonians wetara destiny nye ndị british ndị british enye ndị arọ ndị arọ enye ndị igbo otu nwere ụzọ osu webata datin nwere ụzọ osi bara nna nna anyị ha karịrị ịnọ sena nna nna ha karịrị ịnọ wiwa ndị sobish ihe a bụ ihe nwanyị mere nwa ya egwuregwu na ala west ha ji si na-eme plen come to west you see magic for play entertainment na africa magic bụ men of god in the west this thing for entertainment for africa is men of god ọ bụ osiri ahụ dibia iwu dibia gịnị ka ị na-edi gịnị ịma dibia kedu ihe amụ bụ dibia dibia wee na-afụ n'ife afụ na nzuzo ị na-afụ n'ife afụ na nzuzo mba onye ọbụla gaa na nke dibia ọsị ya na ihe mmiri ihe mmiri ihe mmiri ọ ga-emere ya agwụ onye ọbụla ịma ha na nke dibia pịa ọsị ya ga-emere gị ihe mmiri na a ga-emere gị agwụ na nwanne ọsị ihe mmiri bụ ihe na-emere mmadụ nwa ọsọsọ ihe mmiri a ga-eloro gị chi a ga-eloro gị chi ị na-abata ha ana na nke dibia pịa festin ọsị ga eloro gị chi ọ dịka gasị na-emere miti nwanne arụ adịrọ m achọrọ m ka gwa m ihe na-eme m ọsị a ga-eloro m chi ka ihe a ga-eloro m chi nwere ihe na ihe na-eme m o nwere ndị logoro chi 5 elu one chi 5 lo 5 nwee ndị loro chi 10 aka na-elokwe na-eje ị gaa na nke dibia ise ha ise agwa gị different thing ụmụ ibe destiny will capitalize on fear mmadụ nọkọta sị ka ga-ekpochi onunu a ga-ekpochi onunu onye onunu gịnị ka a na-ekpochi oh capitalize on fear ihe a wụ church all the same thing with church because of fear they capitalize on fear ime onye asị a ga-ekpochi onunu ụjọ ejide hey ọ ga-anwụ ọ ga-anwụ hey oche bezi ịbanye na-eche ị ga-anwụ ị ga-anwụ ka ihe nidiri ka ihe nidiri asị gị weta ewu weta ọkụkọ weta ego nka weta 20 weta 30 ka ekpochi ide onunu so inye sisi ya edemoni so onye chaa ji onye ademoni ebe ọ bụ na isi na ọkachukwu si wee chọọ so ọnwụ na chukwu chọọ ka ekpochi onunu aha ọ bụ ọkụkọ aha na ewu ahụ ị wetara ga-emezi chukwu ahapụ imezi ihe ọ chọrọ ime ọ ihe ifiliri isi na ọkachukwu si wee chọọ ọ ọ na ewu aha chukwu eche nji emaind ya so ị na-enye gị chukwu braịbụ chukwu na-erizi braịbụ i were zie dati ọkụkọ na ewu nyezie chukwu braịbụ chukwu azie braịbụ ọ bụzi ị gaa na nke pastọ gwazie pastọ na enwere asị na onunu dị na bonu pastọ kpechazie ekpere oturu ekperezi o mezie chukwu braịbụ turu ekpere chukwu achụ echezi maịndị ya aga m ebidowu na a na-amụ were ibe ibe abụmzo ụlọ ibe a ruo m nso aga m ebidoe mmadụ aga nanya ka mbaa mbọma atụgo ọ dị mma atụ ma etinye mmadụ akpụ maka oo ka m were ya wee na strik pepụl bikọ ọsọ nwere ụdị akụkọ nke mụ na-akọ onye ka m na-agwụ n'ọdịnala nwee 7 stages ewere steji ga-eruo ya na akwụkwọ ndị ọdịnala kọl dis nonsens achụg na klas ịda chukwu ma amamasị amasị chukwu ma amamasị amasị ke kisi mara how do you know ebe ọ bụ na ị mara ya how do you know isi na efubeghị chukwu anya before you never see god how do you know na ama ama amasị amasị ị mabeghị ya ama isi ga-amasị amasị ị ga-ebugoro ụzọ mara ya wee kwuo okwu mmasị ị ga-amagoi chukwu before ị na-ekwu okwu amasị amasị o nwere arụsụ a ga-eme a na arụsụ ihe a bụ arụsụ ga-abịa na ala igbo chukwu abịa ma kọm kloz na ohi kọm kloz ya peki ọ kebe onye na-abịa kloz ama ya kiwe kedu ebe ọ nọ wia izit kọm kloz ya iwi n'ohi m chukwu abịa ma kọm kloz ya iwi n'ohi m wia izit ị ga-ebugoro ụzọ wee mara ebe ọ nọ wee mara ebe ị ji abịa kloz wee fụba ya ndị anaghị anụ igbo na-akụgiri ị ga-anụgodo igbo mara ihe ba abịa mara ihe ba ama wee bịa kwuwe okwu ije ji bịa bịa kọm kloz ya n'ohi m ụmụ ibe, batanụ n'ọdịnala ka ihe dịrụ na mma, batanụ n'ọdịnala ka ihe dịrụ na mma. Ihe ọjọọ ana nwanne, your mind create the life you live. Ihe ọjọọ na-eme gị wụ your mind na-ekrietie. All your mind create them. Bịa n'ọdịnala ka ife ọjọọ gbafuo. Ọdịnala na-achụ ajọ mmụọ. Ọdịnala na-achụ ajọ mmụọ. Because ọ wụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Ana Igbo ga-adị mma, ọ ga-adị njọ, ọdịnala ga decide. Anyị a ga-enwe politicians with a good mind ọ maka ọdịnala? Bute ata ọdịnala, ihe ị ga-enwe bụ ndị ohi na ndị ama. You can only have criminals, ka nsụọ n'oyibo, ma ọ bụrụ na ị nwere ọdịnala as a politician. Because ha nwere ideology, ha they have no skills. Ha nwere skills. Ha nwere a culture to anchor their development and philosophical idea na bekee. Tupu bekee anya. Ha nwere owu ya ebe ha mere anchor the ideology to develop the land. Ị gaghị develop nwee land based on just development. The development must come through ideology. Development a na-eme through ideology, through atụmatụ. You don't do politics for the sake of doing politics. No, bro, why? Politics for politics is business. Onye maka ndị Igbo ji wee nwee ụgba, bikos anyị aghọtara. Anyị aghọtara ọdịnala bịa na kpuchiere unu ihe kpuchie zoro ezo. Unveil the trick. Anyị ga-emegharị mmọnwụ. Ndị ọdịnala ga-emegharị mmọnwụ. Mmọnwụ ga-awụzi symbol. Mmọnwụ will represent something, symbolize something, because it's message. Mmọnwụ ga-awụzi symbol. Anyị ga-emegharị mmọnwụ, ọ bụrụzie symbol. Kapụzie ịpịa mmadụ ụtara, igbu mmadụ mma. Ọ bụrụzie symbol. Ọ pụtawazi ọchịrị ete. Ọchịrịzie ete. Ndị na-akụrụ ịgba n'azụ ha, edezi na tiche ete ha. Nọ ha nwa bụ ndị nna nna ha discovera nkwụ, ka esi ete nkwụ. Ọchịrị ete chịrị mma. Ete mmanya, ihe mmanya ka ọ ga-eji. Ọ na-akọwa maka nkwụ nke ndị na-egbu akwụ apụtakwa ma eburukwa ịgba ha. Ọ na-akọwa maka igbo ka esi wee dikọba akwụ. Ndị nka na ụzụ pụta ha yiri ifọm ha. Mmọnwụ nka na ụzụ ha ga-edresi asị nka na ụzụ. A na-akụ ịgba na-eje, ọ na-ese ndị meseji. Anyị ewerezie nsi bidi wee dezie ihe ndị ahapụtagasịrị. Ihe niile a pụtara. Ihe ahụ kọlchọ ụmụazị na-eto, they want to know how their ancestors discover ite mmanya. All from there, nwanne, as you are discovering, you are creating. Ọ bụrụ na nwatakịrị a gaghị study that thing na he will create, because ọ ga na laboratory na-eme ya. At the process, o create something out of nothing. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. I nwere kọlchọ. Kedu ihe a na-eme na Igbo? December na Igbo ka ha na-eme. Na Krismas, kedu ihe a na-eme? Sọsọ baza. Only baza. Baza. Baza ọgwụ na only baza. Ehe, Krismas niile baza. Hey, ụgbọ adịkwa. Ụgbọ adịara ndị Igbo. Baza. Ọwụ na ọwụ baza ifu ndị mmọnwụ. Mmọnwụ, kedu the message a na-send to the public? No message. A na-agba egwu. Hey, nje n'okwuru. Nje n'okwuru. Pia. No message. No message. Ọhịa na-agwa ụnụ nwanne. Mmọnwụ nke ndị ọdịnala ga-ewepụtazi bụ message to the public. Ihe onye ọbụla adị interested, because a na-send the message to the public. Ọhịa na-agwa ndị ụwa. Ka agwa ndị ụwa na ịba uru. Tupu nwa bekee abịa na anị anyị bara uru. Ọ bụ otu a ka ị ga-esi agwa ndị ụwa na ịbara uru. Because nwa bekee fụ ya, nwa bekee know about symbol very well. If nwa bekee saw that thing, ihe a na-agwa ụnụ na nwa bekee will know that somebody has come to Igbo land. Some brain ebidogo na-ebu ka o mee n'Igbo land. They will know. Anaghị agwa oche ndị na-agha esu nwanne. Ime kata ruo mmọnwụ na ahụ, o jiri ọkwa na ngwụcha na mmadụ ejeghazi ihe ezi. Ihe ndị abala ideology eji eche nje a n'Igbo. Ọ bụghị ụta ka esi eme. Ọ so ka o represent ihe a na-ekwu, bikos ị nwere ike ị na-eme na ịghọtara dị ihe a na-ekwu ije mebie ya. Natural force work according to symbols. So o nwere symbol anyị ga-eji wee symbolize ya ite mmanya jibe ya mmọnwụ. Then na-esend this message to the public. na ihe a bụ ihe dị ona ka ọ bụ na ihe oribrendị ndị igbo aha na-esozi ya n'azụ a na-akụrụ igba gbugbugbugbugbugbu a na-egwu ekiri fọs fọs of datin ya na akpọchigata bụ nna nna anyị ha aha kụziere anyị ka esete mmanya the knowledge of how to discover datin a na-abatazi tru dat amaala ịgba ndị amaala aha a na-akpọ bongo ọya bongo ọ bongo ka eji mara ụnụ how to wake the force with band with igba ndị igbo na-eji igba kpolite mmọnwụ ọya ka iji wee na-afụ na ana igbo ihe ọ bụla a na-eme a na-akụ ịgba mgbe ndị ụka bara ka ihe a mere ụlọ ama ha na ọya ụka ya mere ndị ụka ji wee baa n'ịgba ndị brokozari na-apịara ịgba na bikos ha agba ihe a na-eme ndị brokozari na-apị ịgba a na-eme karol ha ma ihe a na-eme waya eji eme karol n'abalị waya eji eme karol n'abalị agwa m na ndị agwọsịrị ụlọ ịba ụlọ enweghị ike ime ebe a si bata ụka ahụ unu na-eje omenala ụlọ ka ha ji wee tọọnụ eto ụka tọọnụ ya wepụsị ezigbo ihe ga-abara ụlọ uru were nọnsensị ga jụọ ya igba aha a na-akụ ịgba ndị amaala ịgba ndị amaala ka ọ bụ data igba aha a na-akụ ọ ndị amaala na-eme ya ndị nwanyị ụmụanị ọ ha na-akụ dị ịgba abịagwarezi eme na brokrosari bongo bongo ị na-anụ maka bongo naijiria nna ịchọ ije bongo oyigbo pepụl ka a na-ekwu oyigbo pepụl ka a na-ekwu ha bongo owe portuguese language ndị eji ịgba mara ndị na-eti ịgba onye ọbụla na-eme spiritual something today ọ na-akụ ịgba go and do the research onye ọbụla na-eme ihe ọbụla na-akpọ spiritual nonsense ọ na-akụ ịgba why maka ịgba bụ vibration ọ sound ka ọ bụ wave ọ na-ese ndị message into the cosmic ọ na-ese ndị message to the cosmic ọ na control that's why music na work with brain because of wave nna nna gị amacha all these things ọhịa anyị na-achọ iwebata information to your brain to your society ka ị bụrụ onye okike n'ezie ka ị bụrụ onye okike ọ bụrụ konzuma our people are consumers anyị achọrọ konzuma ihe anyị chọrọ bụ okike ị na-atụ egwu ịbụ onye okike ị na-atụ egwu you are afraid to be onye to be a creator you don't want to be a creator you want to be a consumer and you want to be my leader you want to be my president you want to be my governor and you want to be a consumer ọ bụrụ ọgwụ ọgaghere you must be a creator to be a you live in creativity ọ bụrụ na ị na-achọ ka isoro ha jebe ebe ahụ mba you must be a creator co-creator ọ bụrụ na ọ bụghị enweghị ebe anyị na-eje we are going to nowhere ọ ka ọ dị n'ụwa ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị n'elu igwe ka ọ dị ebe ọbụla ebe ọsọ ya bụrụ ofu ihe nke a na-eme so onye ọbụla pụta ha ara kwu ha ana ọ ga-egosi anyị example ọfụ ihe ọ na-ekwu ọ dị naanị ofu ụwa niile 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 anyị fụrụ afụ datin piramid ahụ bụ the symbol of ordinary anyị ga-eji mmadụ rụọ piramid ụnụ afụ ya ndị igbo mara na enwere ihe a na-akpọ culture onye ọbụla want to belong onye ọbụla ga like i belong to ordinary anaghazi ọnwa bi na ọ nwatakịrị amụhụ na ana igbo mpịa bụ onye igbo na amụghị ya na igbo si papa want to belong to this ordinary i want to be because of ya attractive and sensible and creative ọ bụ ọchọ ka ọ bụrụ ya ihe ọbụla anyị na-eme ọ bụrụ ọdịsị na nke na-ala ebe na spirit na nke mba life no more spirituality here life ndị mmadụ anaghị afụ spirit nobody will respect you based on spirituality people respect you based on physical ihe a na-afụ anya ịrụọ plenu asị na bekee ba gbara na-afụkwe arụọ moto asị na bekee ba gbara arụọ telefon asị na bekee ba gbara ke nke nna nna anyị na arasa ọchụ spirituality spirituality nwanne na spirit gwa ebe ahụ anyị na-abịa n'ọdịna spirit dị anyị na-abịa i spirituality iji ịgo ihe na chọọpụ were fisikal mọni ihe ọ bụla ị chọrọ ime iji ịrụ ọrụ fisikal mọni iji ịṅụ mmiri iji nri fisikali nri asị gị bịa sọfọ prọblem site na ọ bụ na netwọk m enyebego nsogbu asị m udo dịrị ụnụ na ndị fesbuk achịbego m wọnị a na atịzi ninja hia ka ọ dịbakwa na echi asị m ekekere ụwa ana igbo mmụọ igbo nke ọbụla na-eme n'igbo ya dị ube ndị ọdịnala ndị kwere n'ihe otu kwuru ka ọ dịba na echi.